Motoni mkali kabisa mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me. Motoni utanipeleka mwenzako na nengene kajisi unavoselereka over me. Chukwenye fridge shika ubaridi ukitulize, tembea na pepo pupo mbaya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize, chana na DMs kakuna swali weniulize. Minina speedy mama soveda tekirize, ini asali na lindo na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize, nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie, which is the best thing, sini marafiki my bestie. Wamebaki na eti eti eti, Johnny my love na kupeti peti eti. Nyama yangu shida nini kuimarineti? Kileleni baby girl be my guestie. Ma keen experience shows and show. Maneno mapya sina, siasa kwenye mapenza inatina vina. I say kama jicholi na vuitaji kopi. I say ukifirisika isia njoni kopi. I say sina riba, kitobo ni kazi yangu kuziba.
Da.
Machoni naona makopa kopa, na legeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu Adija kopa, na tamu yako na kupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom au hayat, tuende zetu tuka book room. Na kupa 3D wengine wanaendele kuzoom. Mixa kitu cha chuga kicha kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back, all my exes will be mad at you. Unavonifanya situjali ukiona side chick, kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick, na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siya chika tikati niku na itikadi mwisho. Mindset on air dina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo. Chamge yao ni damali safi chito. Bank na miku patia madoba die. Stand za mihu waza mapos walai. Close your eyes and let me hold your thighs. And it ain't no surprise, I never told you lies. Yeah, cause black men don't cheat. And if it happened, it was back then, don't speak. And don't even bring it up, you white to side D10. And dark princess, na kuorganize your ID Kenya. Sijatoka da, bona tembo vichochoro na nikikuja da. Sini kufikishe moro, mina chuo kuda. Wana mokoba umoro, baki kupata da. Girl, you know what's gonna follow.
Da.
Kama zabibu sindo bihawana kusuki cheshe nisha skip sorry diawana. Wine style afu mtani kuna mboga kama bwenini. Wepe kem chumba dona kupenda paka mwezi. Afuso tu kwenye kangadi kwa jeans dembe ndembe. African bantu so tu vivu mwendo zembe. Nasume ujuzi wangu sino shikaji na mundendo. Sofu makopo machachi sunanyua mini jembe. Natuja pazuri na kula na chukilisha. Sosu kupendezo yu mtoto na pikilisha. Kinomba lazima ipata kikosa na umiza kichu. Uwe manicure pedicure zona imethibitishu. Fanya makoso kamini ya ma BFF. Kosi kubwa nako atendwa na BFF. Sike watasha na wapopo nataka kuja nchini. Lengo lao ni kumnasa yundege kiumbe mtini.
Umenikumbata kwenye baridi na pata yoto. Vile nikilio na goli ni mashuti ya fei toto. Una kiranga wala mashouse. Unaishi loko unanita mume na mina kuita mama watoto. Nikiwa na sila nikikona tunacheka. Najiona shababi kifuani ukiona deka. Shimo vya mdaku mashavunu kio na cheka ulivo sex. Sasa kila muda nataka kuweka Vire mara unayo nipatia ndo kabisa mina kwa kicha. Na vire masa na vyo kwenda mbio ndo moyo wangu maunalia pa. Masham mambe pwani na pagawa. Makamkam bada ya lkasusu na kahawa. Utamtam pale ukinishika ni fire. Ni dam bindo adam na wendo hawa.
Da.